waxid gaaban miisaan culus degan xishood badan dhamaan umuraha si hadana dhoola cadeynta ma faaruqdo wiijigiisa marna laakiin cadsigeeda garoonka gudihiisa waxa uu isku beddelaa baahal sida kelmaddu macnaa u leedahay orodka ma joojiyo wax walba ayuuna u sameeyaa sidii u baabi'in lahaa u burburin lahaa weerarada ka yimaada kooxaha ka horjeeda bal waxaad arkaysaa inuu yahay kan ugu horreeya ee u cararaya dhisidda weerarka ninka saddexda sanbobles mid ka mid a kuwa ugu fiican qadka dhexe dunida bal haddii uusan ahayn kan koowaad